de de de. Hihira anate rangi, horuru anate o, ere anate wewe, mete mata kue, mete mata kue. Go hiko hiko te are rowera, ruwiri wiri te haka ata fili mate, tihore ana te rangi ite uira, tihore ana te rangi ite uira, kapu. Oh.